lawru duye neɗɗo na himɓe yehuɓe yahdu metta ɓerne nangidaɓe no jogi kaɓorɗe piirte
hano burtaki na hawrindeji de neɗɗo goto na jama are watta tawe jomum no jogi malfe na kulle gon ko wawta waddi rafi denaku de ni famama ɗon neɗɗo no wawi ñaami kasu hitane yaade duuɓi tati jukke ceede gaɗoje 1,000 yaade 1,600 de ni neɗɗo no yaha to burtaki na hawrindeji handa neɗɗo jogo kaɓirɗe na kulle ko wawta waddani himɓe torra ɗon kay kasu duuɓi tati neɗɗo nangeti joɓa 1,600 seri a darne dow gacce ɗe neɗɗo waɗi.
Sawru duye yehiɗoɓe anni e waɗude bononda nder yahdu metta ɓerne na uppude woɓɓe gaɗa bononda nder yahdu metta ɓerne kan en du piirte
kulle gomnati naɗi ɓiɓɓe leydi bonni wakkati burtaki to ɗon ɗo laabi séri a no wawi jukki himɓe siryuɓe burtakin dow juuɗe maɓɓe no tawa nder bonon daji gaɗaɗi iɓe bawi ñaami kasu hitane yaade duuɓi nayi ɓe jukke ɗo ceede gaɗoje 1,000 yaade 1,600 kerol bonon daji gaɗaɗi fuu no dow siryuɓe burtakin de ni burtaki no ko lawol hokkaka ko waɗira e sembe to jonkay lawol séri a no dillan dow maɓɓe naane gollididde woɓɓe ngam waɗude golleji hirñere ɗon kay gattuɓe ɓen ɗon gacce maɓɓe no ɓuri gaɗuɓe gacce ɓen ngam no sowan ɗum laabi ɗiɗi na onon giɗi kiryo ɗon burtaki tefon gollidon e sukaɓe école na bandiji gonɗi dow laabi no yiilo ngam ɓe gaɗa bonon daji yaade are gomnati na are ɓiɓɓe leydi gattuɓe ɓe no ñaman duuɓi nayi jukke ceede 1,600 ko ɓuri bonde kan woni de ni cukaloy koye jonayi noon gattuɗon waɗa bonon daji neɗɗo gattuɗoɓeɓe waɗa bononda on no wawi nangede kasu duuɓi jeetati jukke ceede gaɗoje 1,000 e 20,000.